pesa. Leo ni Friday lazima kutesa. Remi kwenye ice sitaki kapresa. Situna vibe, two times five. Wale nje na makido, leo na kuchota. Islando kuna shida ya maji, leo na kuchota. Atikirea, 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 nyama wekirea. Dance floor lite, ajiteketea. Suki design, ebu cheki kanite. Enjoy ngoma message iko kwa ime. Meza yangu ni mipeke na mafime. Unga, 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 inafanya lumi na dunga. Unga, 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 inafanya lumi na dunga. Unga, 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 inafanya lumi na dunga. Unga, 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 inafanya lumi na sana currently mbogi ni wa wish yani wajanja niko na waresh yani mabanja zimwashika yo yani maganja au nipendi yes ni personal issue na nabonga mbaya unahitaji personal tissue milano aruni expect toke my people tupitie sanford vile na kuchipo you know rocking with mr ceo tangu ni pade si kaka ame change my friend hata pesa yenyewe ime change. Unga, unga, inafanya lumi